Prost.
Thank you, ladies.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Thank you to all of you who made it possible for me to be here. Every single one of you has not gone unnoticed. Musically yours. Booga 2. One love. I choose my kettle. Iminyango sengvuleki. Isikhathi samanje sokundisa. Ngisandinga lelo sizo. Lihlangane futhi nalelo thando. Ngokubhuka mangenazo. Ubhuka la vizilo. Baningi labantu ngabakhohlwa kanjani se one by one bayazaza bobani.
Bonga labantu bangisiza ukuthi ufike la ngkhona. Inkosi ndlu babuzise. Bonga labantu bangisiza ukuthi ufike la ngkhona. Inkosi ndlu babuzise. Awulabe bangiboleke imali. Awulabe bangiboleke impahla. Awulabe bangilalise emakubo. Ngale yami ihle kusabheka. Ubhuka la bahlupheka. Bonga labantu bangisiza ukuthi ufike la ngkhona. Inkosi ndlu babuzise. Bonga labantu bangisiza ukuthi ufike la ngkhona. Inkosi ndlu babuzise. Awulabe bangiboleke imali. Awulabe bangiboleke impahla. Awulabe bangilalise emakubo. Ngale yami ihle kusabheka. Ubhuka la bahlupheka.
Gang to all that tell you what you have over. Nay, friend is your born. I get commodus on corner by us. This is all. Isn't your zombies your popa pan billing a show from Taliwa Mingambonga? My gang to all that tell you what you have over. Nay, friend is your born. I get commodus on corner by us. This is all.
I'm posting the Lubabu Sisse. I'm posting the Lubabu Sisse. Bango Ligiman. I'll have a Bango Ligiman. Chesa.
Nkosi ngicela ubabusise.